No mukono gwe okuwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukakanye wanike mikono waggulu omusabe akusisinkane batima yote yasirika bwe awulira nti Yesu aita omwoyo we ali wano kati mu